In this world, nobody's perfect. We all do mistakes, so forgiveness is all we have. And we only got one life here on this earth.
This one for you. For you, you, you.
Mini mwanadamu sijakamilika. Hadi siku ya mwisho wataponyizika. Usisahau zuhara kosa malaika chonde nisamehe. Busara zako na upole kadharika. Hakini wazi haviwezi kusaurika. Najua ya zoleke ya kimwagika baby nisamehe. Namaliza wiki, nyumba nisifiki. Simu zako sishiki, biza na marafiki una. Lakini wazi ulinivumilia vingi. Tena venye thamani kushinda shilingi. Ni wazi siwezi kupinga. Mara mimi ni mwanadamu na inatokea kuteleza. Ila ningeonekana mjinga ningeikana damu. Naamini hata Mungu isingeweza kumpendeza. I'm sorry, 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 sorry. So lonely, 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 lonely. I worry, 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 worry for you.